Bio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha sakiki mawɗo Ousmane Diko haalantoon kabaruji gonɗiɗo ƴuwde maison de la presse ɗo Bamako ɗo. ACR e pamɓe mbi malinkoɓe ñonguitiɓe 1031 les Burkina Faso gara wonde ley caɗele guure ɗe gollirɗe ɗiɗi daardi hono notorede millionji ɗiɗi e $500,000 leydi Amérique. Tiiɗalaji ana ley d'accord de mantawoli leydi Burkina Faso. Malinke ñonguitiɗo goto wi walloɓe ɓuyti maligue mumen hikka. hono batu kidal o ana wanda faakeŋe sema wi sikkitanoke feewi yalla hono wonko haɗanno gouvernement kañum e plateforme hawrude e batu o. plateforme wi heddade caggal gouvernement ɓuuri nafa saabe dartino batu o bantine. nanganoɗo usuru goto les commune sokolo les cercle ñonoto warama. joom ɓen kaɓorɗe ɗiɗon sikkitanoɓe wondude du e Hammadoun Koufa Dande gaɗi o golle ka noon laamiɓe toon mbi dabere ɓamama fa yimɓe ndeno e ɗiɗo torraji. yo ɗi woni sembe kabaruji amen bisimilla moɗon e dow studio tamani. ACR e PAM mbi kabaru hono ñonguitiɓe Mali les Burkina Faso ana huɓɓi hoore fa sanne. ɗe gollirɗe Nations Unies ɗiɗi kolliti ko ɓadoto malinkoɓe ñonguitiɓe 1031 garan wonde e ley caɗele guure ɗe daari hono ɗe nortoredi ko yaata $2,000,000 e $100,000 leydi Amérique fa keɓanoɗe takkoro hono oɗo saɗele. nanno keɗeɗenno Mamadou Sama Seku fa ɓeydoroɗen faamu.
so balla goɗɗi keɓaka no yawiri hakke 1031 ɓiɓɓe Mali jonguitiɓe ana jaɓɓa wasude guura ley lebbi tati garoji ɗi. hooreɓe pelle ACR PAM wakkati ngu kolliti wiide ɗum waɗa ɗum e wakkati nde ɓe ɓuuri fuf hasindinde guure. keƴaɗo PAM gonɗo leydi Burkina toon holliti wiide eɓe kaaja no yawiri $2,000,000 e feccere kalisi dollar salla ɓiɓɓe Mali jonguitiɓe ana keɓa malla guure hasindinande. gilla hitande 2012 pelle PAM e ACR ana walla laamu leydi Burkina e kañe gollirɗe gollannoɓe kohe mum ɓe salla ɓen ana wawa arannade ñonguitiɓe doguɓe iwde leydi Mali batte tiɗalaji muɗum. e ley hitande 2015 fedde PAM waɗi balla guure ma kalisi fewde e 1031 ɓiɓɓe Mali ka gilla fuɗɗoɗe hitande hikka nde rafi buuɗi haɗi fedde PAM nde wallirde kalisi ɓe ɓuyti ɗum sanne balla guure mabɓe. si torraji ka fuf ɓiɓɓe Mali jonguitiɓe jeehi iwde bonandaji ndiyam iwole fa yottade talkaku cattuɗi. hooreɓe fedde ACR kolliti wiide so balla kedde adunaro ndu keɓaka tan tiɗallaji yimɓele ɓe ana jaɓa latade sababu ɓe gaɗana koye mabɓe dabareji farintiniɗi hono natugol sukaɓe jokkalɓe ɓe ley pelle yimɓele sattinɓe dina ɓe.
ley d'accord de mantawo Burkina Faso tiiɗalaji ɗi eɗi ayini fa sanne. hono malinkoɓe ñonguitiɓe mbi ɗoɓe goni ɗo walla ɓe ɓuyti balliguji mumen ila puɗɗoɗe hitande ɗe fa ɗum waddani galleji kewɗi ɗi wittude. kanko Mohamed Ag Mohamed El Mokhtar malinke ñonguitiɗo ñantawo leydi Burkina Faso o haaldi e Seku Gadjigo keɗoɗena Mamadou Sama Seku.
gilla fuɗɗoɗe hitande 2016 kabaru ñonguitiɓe dow leydi Burkina satti hantali batte almusaɗɗaji taƴoron kay hewɓe mabɓe daran ɗo yaha iwde fuɗɗoɗe hitande nde wartude joni hakke $300,000 goni egguɓe. faɓatoɓe ɓe kolliti wiide caɗele adunaru ndu woni sababu rafi balla ɓiɓɓe Mali ñonguitiɓe. ɓe jettiraki waɗande koye mabɓe dabare. caɗele mabɓe ɗe ɗum hawriti e wakkati nawɗo fa sanne yama ɓe keɓene dabare fadde nden.
kala ko jiɗɗon hokkude hakkillaji mawɗon poɗe fa e dow bembal amen Facebook na Twitter dow studio tamani. gollo commune sokolo les cercle ñono ƴamtanoɗo ɗo usuru warama keeña. worɓe ɗiɗon sikkitanoɓe wonduɓe du e guɓal jeyadinkoɓe Hammadou Koufa ngal pellimmo. hono gotonaɗo goto gonɗo toon ka wi dabareji ɓamama fa yimɓe ndeno e juuɗe heedi ɓeɗo torroɓe. ndenno wonko haaldi e Intala Ag Bilal ley faccitago keɗoɗenna Mamadou Oumar Waygalo.
ɓeɗo yimɓele ɓe gaari le lumo ngon nden ɓe landi hono yimɓele nangoɓe ɗon usuruji ɓe gollidoɓe e mere ngaɓɓe. on wattu fu neɗɗo goto sappiɓe ɗon goto e nangoɓe usuruji. ɓe utti yiite fewtude ley oɗo neɗɗo nden jomum heeɓi so dogi. ɓe jokkiti ɗum fa naati ley galle toon ɓe jeesoɓe karbi yonki muɗum. ɓe gatti muɗum jaɓe ɗiɗi. honno andirɗonno laamu o wakkati nde ɓe nodda nde ɓe garta. nde ɓe garta fo a tawa hunde ɗum waɗi fa ɗum timmi. miɗi mila dabareji ana mbawno ɓamede ley hen fati ɗiɗo bonandaji gaɗa dabareji nayiriɗi banggal région ngaji kañe yimɓele gomɓe ley kereduji ɗi. ɗiɗo golleji yimɓele Hammadou Koufa ɓe noon ɓe gollirta saabi nde soɓe gara le nokkule ɗe fou a tawa laamiɓe ɓe gandoto. soɓe keeɓi neɗɗo duɓe karboto yonki muɗum.
Gubal Amsardin kanyun tuni andini kanyun tuni mobile soldats en yande altinerde badangal tumbutu le yandogo kabaru le al akbar le leedi murtani nga gubal torobe hollitu dum wadi do lawol ado wizana ado naza yaade tumbutu dum wadi do hono ko wete maybe neyon lamu ono holliti yodi don keddi hen hono batuki dal o ana wanda fa kenge sema wi sikitano ki fey yalla wonko hadanno gouvernement e plateforme hawrde batu o wom hen bi batu o wana e dow kawral anfis yo famminde yimbe ko sabimbinita de fi golle kawral aljengal amberi agrisa gonde sema ana wonna e haludo am e mawde kenge do studio tamani do kedo denna ko Umar Waygalo faccitani hen
wala fu ko bawmi halde hono ko hadi laamu mali o kanyo gubino tirto de plateforme be warde hawrita le ngal do kawrtal ko be kolliti wiide kawrtal ngal nabe yeso ko kollitinde wiide ngal do kawrtal ngal wana jokkitito ngal kaldal e kawral ngal ngal to anefisto wakkat joni miden gondi e gollude hono hunde fu ko yubbono kili hen illa arande wala furdu cikkitido wiide gubino tirto sema dan gondi hollude anyaaji mu en lobbi no kaldal e kawral ngal han yarde yeso sa ƴeewi kawrital ngal nongal to anefisto ngal ngal do kawrital nafa heba mali hen sanne sabi de dum wadi sababu so malfe de lenna malfe imminode le sa ha leedi ko warta duubi nay nyaloma hande no kawrital anefis ngal ngal wadi sababu so himbe be fu bami anyaaji lennude jande
plateforme wi heddade tiagal gouvernement buri nafa sabe de ndartino batu o banta hore plateforme be bi ana tawda e dabare anefis de fa warde du hono e kawral de jere aljengal firun mayga hono gonde plateforme ana wonna e halde am e mawde kenga do studio tamani kedo denna Umar Waygalo fa bedro den fam
de question d'agenda se sont posées dans le
cadre de golle di ngordi dum wad somin pammin hono gubino tirtode azawat de kanya fa yotto yo lamu bomoko ono dido golleji kani bortinirede sabi de sa jeeli ngal do kawrtal gede tati ngoni e mudum lamu e hore mudum hedi kimi wakkati jono holli tiwide an tawda e amen gubino tirtode sema de kambe ko mabbe kolli tiwide balal hono dido golleji ngorino sabi de be kolli tiwide be pamminobe hono yimbeel mabbe gombe tombe no kaldal e kawral ngal wordi sa jeewi kambe ko mabbe mba bortinde ngal do kaldal e kawral sabi debbe noddi yimbeele ben iwri tiagal leedi ndi hay ben ne mbaawa warde wakkati joni so mbi'e dum en birfitiro ni tan tay wala fu ko pammini dum en mimmi de faama jaati wakkati joni hono ko gube noddi tirtode sema de kolli anniyaaji mu en lobbi ko wakkati joni be kolli tiwide kambe ko mabbe hono kawrtal gondugal e wadde tongal dum wana hono jokkitaade kaldal e kawral ngal to anefis
ki e aujourd'hui en train d'être tenu
hono nyalaade aduna ngam doyrorane ndu yamminaama nyalaade jabbirde do bamako do dum faabi ko hono ko wiete daranibe habude nyaaw o tekkide kumal faawarde e famminde yimbe tagu maysaaji nyaaw o docteur Bakary Konate haldi e Mariam Kamba Keita kedena Ousmane Nyali Bouli
journée mondiale de lutte
nyaloma kejanaara sakkaade nyaaw doyrorane ndu yamminaama yo nyaaw gondo ko ooyi yimbe pammine hono hebirte hono o teedorte yimbe paama sini doyru daraaki ndu santali ko buri jonte didi jomu an haani yaade to doktor en jeewa hore mum le hitande 2015 de nyaaw o nangi yimbe temere jeddon e chapande joyon e jeeno yimbe daraniibe sakkaade o nyaaw gon le region ngaji mali di fu mo nyaaw o nangi fu mere mere sawrilte hitande fu ko yaata millionji temere nay e chapande joyi fa yaade temere nay e chapande jeego ngattete e safare fa nyaaw o sakke
hono finata o mali tatorama nuygal gotal Umar Koita jimannodo mo duubi chapantate tati dali adna kenge do bamako do nyaaw noddirte do pneumonie odu lati sababu makko sutra makko wadi bete hande ciudi gonga cebani yo tomburamoga
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Projet fuddi beta hande gunamto fa hokka kaldal hakkunde yimbe doole go heejo faaba to kawral nokkuje de do tiidalaji di keewi hono gundam dukuria fa warde esakan yo dum projet ballo baade hala nana en hokki jawdi sotugol kodi kanyi e jawe ana hokkano rewbe jenne kebal fa sanne wayde deejere wayde wargol hobbe buyti kebal mabbe pade 2012 de ebe nannanno nyaloma fu ujinaji jetti fa yaade ujinaji sappo ka non handen do fay ujinere ana tiidori ko buri janginobe chapande nayom banamba ana gondi e beedoraade ande de jande badde joynde kap darani wallan onon wallam e nawtoraade le janginirde de wallam be hebde du faamu faabe keba no be janginira sukaabe do du heje be do janginobe be andal e faamu fa warde golleji mu'en Hono fedde darandiine yirwere keredule assemblée yidi beete hande to kuccala to e baale remobe baale hala nana e gollobe kabaru keredu yaabe ton be pamani kala ko remobe gollidibe mudu fu gondi bangal tiidal yo di kabaruji wondi kebden hande kedde hedaade yewtere me ana yeso yo ndi jango
sido tamani.